Parliament yaisisa okusaba kwa government okwewe mbalidhile nyongereza trillioni munana n'obuwumbi kumi mu buna okuddukanya emirimu gy'eggwanga. Ebitongole bya government biwerako okulya amalwaliro, ebyokwerinda, amakomera, poliisi, amaka g'obwa pulezidenti n'ebirala. Ensimbi zaabiweddeko kwe kuddukira eri Parliamenti bwewe mbalidhile nyongereza okutambuza emirimu. Ensimbi trillioni emu n'obuwumbi lunana mu abiri zigenze mu banka enkulu ey'eggwanga okusasula ku mabanja agabanjibwa Uganda. Endala obuwumbi 459 zigenze mu maka g'obwa pulezidenti okuddukanya emirimu, ng'ezisinga ku zino zigenze mu nsawo etetunulwamu. Ensimbi endala obuwumbi 46 zigenze mu kakiiko k'ebyokulonda okukola ku nteekateeka y'obuuma obwa biometric voter verification machine n'ebigendera ku buuma obwo obunaakozesebwa mu kulonda okujja. Ensimbi endala trillioni 2.3 wamu n'ezigwamu zigenda mu ministry y'ebyentambula okusasula ku bakontrakita ab'enguudo, okugula ennyonyi endala wamu n'okuliyirira abannyini ttaka okuyisibwa enguudo. Obuwumbi obuli mu 8 bugenze mu ministry y'ebyokwerinda, nga kwe kuli ezigenze mu nsawo etetunulwamu ey'ebyokwerinda n'endala ezikuuma ebyokwerinda mu kiseera eky'akalulu. Ate ensimbi obuwumbi 1,083 zigenze mu poliisi okukuuma emirembe mu kiseera ky'okulonda. Obuwumbi 18 zigenze mu kakiiko k'eggwanga k'ebyettaka mu nsawo ya Land Fund okuliyirira abantu gavumenti be yatwalako ettaka lyabwe. Ate obuwumbi 2,609 zigenze mu kitongole ekigula eddagala lya gavumenti ekya National Medical Stores okugula eddagala mu malwaliro naddala mu ddwaliro ery'amagye ery'Embuya n'ebikozesebwa. Ate obuwumbi bw'ensimbi 67 zigenze mu kitongole ekya Mira okukola ku ndagamuntu z'abantu. Ate obuwumbi 21 zigenze mu kitongole eky'amakomera, obuwumbi 41 zigenze mu kitongole ekiketera munda mu ggwanga n'ebirala. Obuwumbi bw'ensimbi 59 zigenze mu ministry ey'ebyobulamu okuziba eddibu eryalekebwawo lwa gavumenti ya Amerika okuyimiriza obujulizi mu kitongole ekya USAID ekyali kiyambako mu kulwanyisa akawuka aka Mukenenya. Parliament olumaze okuyisa embalirira ennyongereza eno eya trillioni 8.14 bw'etyeziddwayo mu luwummula.